Izi ndizo flow alikuwa memisi sio. Eti wanasema hu mziki siyo ni ufate mambo iko huku ni tafuta kikia woni wenzako na vafi kuku. Teno natamba hista kwa kupaka mdomo listik. Vidume, sometime tunajaji lapa soliski. Wanapewa sifa na vimba vichwa na jona noma. Hip hop inakufa mtanu kipita imebaki homa. Wanatutisha na mikwanja ya bu. Wanajivisha unyamwezi kisa stimu za ndu. Mini mshamba hila mjanja kwa game. Wamesa ukubwa sio humli ila ni majuku.
Wamejifaulisha, oh no. Kila semu wanaunda team. Kila nikipita, oh no, no, no. Utazani wamekula ndim.
Hey, chuki, 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 chuki. Chuki, 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 chuki. Dali chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Dani chuki ya bure. Dani chuki ya bure.
Mwaza sto sita kuitangaza popote. Toka underground ina kaza, so wanangu msichoke. Kama nkipata takikosa itoke. Mwenyeze na kia maisha tafungua nitoke. Kila ngoma shuti kali na wakipa kakalos. Miwa kuja tena ngosha sina swaga kamigos. Kuwa star baba god I lim promise. Kola kufa ewe shtuka mziki kwangu ni komas.
Wamejifaulisha, oh no. Kila semu wanaunda team. Kila nikipita,
oh.
Utazani wamekula ndim.
Chuki, 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 chuki. Chuki, 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 chuki. Dani chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Dani chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Dani chuki ya bure.
Dries, dries,
Dani chuki ya bure.
Wanatutisha na mikwanja ya boom. Wanajivisha unyamwezi kisa stimu za ndu. Mini mshamba hila mjanja kwa game. Wamesa ukubwa sio humli ila ni majuku.
Wamejifaulisha, oh no. Kila semu wanaunda team. Kila nikipita,
oh no, no, no.
Utazani wamekula ndim.
Chuki, 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 chuki. Chuki, 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 chuki. Dani chuki ya bure. Chuki, 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 chuki. Dani chuki ya bure. Dani chuki ya bure. Legendary music.